cha karafu. Nimekupenda we mama mupemba. Nipende mimi tu, nitakufata popote utapokwenda. Kupe nini mimi tena mie, moyo wangu chukua. Nikupe nini mimi yo mie, nafsi yangu chukua. Edi yahe yahe mara kumaste maste, nishike mimi mtoto kwa baridi unikumbate. Yahe yahe mara kumaste maste, nishike mimi mtoto kwa baridi unikumbate. Ona nampa 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 mimi
nampa yote
nampa 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 yule
nampa yote.
Sio rangi tu na uzuri unachangia, akicheka mtoto wambea wanaumia. Amsoni anapendeza anagaramiwa, tena hachiki huyo mtangoja miaka mia. Wangu na mkisi hadharani, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe. Namshika popote na mfanya chochote, nasema aibu utaona wewe, aibu utaona wewe, aibu utaona wewe.
Au mafuta yake ni yangu mate mate. Baby mimi mwalimu niko na fimbo njonku chape. Au yahe yahe awape mganga wake, ni wakilwa kivinje ya mapemba chake chake.
Ona nampa, nampa, nampa mimi
nampa yote,
nampa, nampa, nampa yule
nampa yote.
Ona nampa, nampa, nampa yote,
nampa yote,
nampa, nampa, nampa mimi,
nampa yote.